akwatidde National Unity Platform bendera okulamuza wa president Robert Kyagulanyi Ssentamu akolokose polisi olw'okudda ku bawagizi be ne bakuba okubakugira okumwerekera ku mitundu ebyejjinja ebyenjawulo gy'alina okuba enkungaana. Kyagulanyi agamba nti poliisi byekola bimenya mateeka n'okumulowoozesa nti abakulu bakwatibwa ensaalwa olwannamungi w'omuntu eyiye mu nkungaana ze. Enkungaana zo zikyagera maaso era nga tusobodde okuzigoberera.
Wagenda okufuna independence nga Busoga kye kitundu kya Uganda ekisinga obugagga, naye olwaleero ng'oggyeko Karamoja, Busoga kye kitundu kya Uganda ekisinga obwavu. Bino sijja si byakwesimba bino byakulwanirira ddembe lyaffe, naye mu Uganda empya njagala okubasuubiza ekintu kye tugenda okusooka okufuna ly'eddembe lyaffe nga Bannayuganda. Mu Uganda empya poliisi n'amagye bagenda kukola mulimu gwabwe wakuuma Bannayuganda, so si kubatulugunya. Amateeka gagenda kuba nga gakola mu Uganda empya. Mwabaana b'e Masese, mwabaana b'ejjinja, mwabeetolodde ennyanja, executive order number 1 egenda kuba yakugoba amagye ku nnyanja, abantu beetize ennyanja zaabwe.